ilizwi likaJehova lafika kuJona lathi suka uye eNinive ngokuba ububi balo sebufikile ebusweni bami. Kepha uJona wabaleka ngomkhumbi waya eTharishishi. UJehova wathuma lesivunguvungu esikulo olwandle, amatilo sesaba akhala ekhuleka, amanye aphosa impahla olwandle ukuze umkhumbi ube lula. Induna yomkhumbi yabona uJona elele yamvusa yathi, nawe vuka khuleka kuNkulunkulu wakho ukuze singabhubhi. Babuzana bodwa kungenxa kabani lolu laka na, benza inkatha yamudla uJona. Wayesebalandisa, wayesebancenga ethi, ngiphoseni olwandle. Amphakamisa amadoda amphosela olwandle. UJehova wamisa inhlanzi enkulu yamgwinya uJona. Emva kwezinsuku ezintathu yamkhiphela eNinive. UJehova uye izolo, uJehova uye namuhla, uJehova uye ngomuso. God is the beginning, He's Alpha and Omega. Those who escape Him at the beginning, He will find them at the end. Vumelana bantwana beze kimi, umbuso wezulu ngowabo. Ubhathime impumputhe yathi kuJesu, ndodana kaDavide ngihawukele, ufuna ngikwenzeleni na? Rabuni, ukuba ngibone. UJesu wathi, hamba, ukukholwa kwakho kukusindisile. Yase iyahamba ibona njalo. Ayikho into engenzeke kuNkulunkulu, nothing is impossible in God. Izindonga zaseJericho nazo zawa ukukhala kwamacilongo. Nothing is impossible in God. Wena uzawuya kuphi na uma icilongo likhala? NoDavide wamdumisa uJehova ngehabhu. Zonke iziphiwo ezinhle nezipheleleyo zivela kuJehova. Mbonge uJehova mphefumulo wami, nani mdumiseni uJehova ngamakhono enu neziphiwo zenu. Ngasemifuleni yaseBhabhele sahlala khona sakhala, lapho sikhumbula khona iSiyoni. Amahabhu ethu sawaphanyeka iminyezaneni ephakathi kwalo, ngokuba basithumbileyo bacela ukuba sihlabelele igama. Nabahluphi bethu befuna injabulo bethi, sihlabelele nelinye lamagama seSiyoni. Siyakuhlabelela kanjani ubo likaJehova kwelinye izwe na? Mphefumulo wami uJehova, mbonge mphefumulo wami uJehova. Ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kumine naphakade. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. Whoever saves his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. What shall it profit a man to gain the whole world and lose his life?